F-Con Z rapper. I got Rico on this.
Rico, just turn it up a little bit.
Let's go.
Turn up music after.
Zayjams.com premiere.
Distancing is a fuck and bonje. Distancing is a fuck and bonje. Distancing is a fuck and bonje. Sindine size yako ni za kusiana mbonje. Distancing is a fuck and bonje. Distancing is a fuck and bonje. Distancing is a fuck and bonje. Sindine size yako ni za kusiana mbonje. Dino pepa monga ni chimbiri mbiri. Ni nkala underground so mpwere na kambwiri. Dino nola ninga kungene munkanda. Ine nina history nga mwena mutapa. Nina mavesi ngati nigona mchechi. Ine nikafuna ni marapa mchi French. Old school monga kanyula kakeke. Ine nina amnesia ngati rap sense. Nili dead nine kuchila na infa. Ngati uli fly iwe nishindiwe inswa. Tie manje mvira lapu ye nitunga. Ngati ni kujele mvira mabazi ye nitunya. Nili siki ngati COVID-19. Mugemu wani yopa ngati ndine Idi Amini. Nina mpumi ngati business money. Nipanga headline ngati ndine baba money. Distancing is a kufaka mbonje. Distancing is a kufaka mbonje. Distancing is a kufaka mbonje. Sindine size yako ni za kusiana mbonje. Distancing is a kufaka mbonje. Distancing is a kufaka mbonje. Distancing is a kufaka mbonje. Sindine size yako ni za kusiana mbonje. Nina huku ngako tungina zapato. My line underground ngati drama zali yato. Mwanga ni kumaini maflozi yali dipi. Ukeni kwa mijosho safaka kona tipi. Nishtapi unga ni rapira mukoti. Dine rap machete ni wadula mikosi. Mwanga chefaz game ni kontolola. Nigosa chama pazi ngana duwala kanunkola. Nikudiama rapa ngati ni kuseremoni. Mugemu ndine captain ngati solomoni. Ine nina mpavu ngati someone vibe. Mwanga naked wire niponya chema live. Nina ranking ngani 7 sana taxi. Mwanga ni kukanso flow ndia ilipira taxi. Ili danger ngati acid murabu. Nina nikotini soma frozi yali hampu. Distancing is a kufaka mbonje. Distancing is a kufaka mbonje. Distancing is a kufaka mbonje. Sindine size yako ni za kusiana mbonje. Distancing is a kufaka mbonje. Distancing is a kufaka mbonje. Distancing is a kufaka mbonje. Sindine size yako ni za kusiana mbonje. Hii flow izalenge sabani yope. Na pia sabadi so izalenge sabani yote. Be careful ni za kugwesa na makwempa. Ni za kukwela kwela no kuselu saka tempa. Ine nikapena ni masanduka pufalo. Mutu wanga ni waraundi nengati chalo. Awa marapa na washita confuse. Ni flow wa Mayweather so wafuni kama juzi. My lines are you voltage ninga shoke na fuse. Apa manja izasira na maai. Dawa kulo there's no one better than I. Bela punchline ingatunga ni pie eye. King Zozio, King Saba. Guy nuts, I see you. Future, over.